Just send me fell a loco. And send me for nenhlonipho
ukuthonga ngoba singisizwa koloko hayi mama sikuthetha okohoko uyathetha uthetha okohoko
sukuthetha
uyathetha uyathetha
We are chini. Sitaja ngele chobi yetu ngenjere.